Traffic boy, you le boy wamta, he's Dogo Bill boy. Awo, umeniosha na damu ya kondoo, mimi kwako mweupe pepepe. Umenifanya msafi wa moyo, mimi kwako mweupe pepepe. Bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba, bamba Lord. Bamba bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba, bamba. Chini ya mwamba kweli umenilinda, kwako kutwa ni miujiza. Kwa mingi sana unayonipa sana sana, sagodi za shetani sumekata, lahana umezikata, maskini umekata. Ni furaha kwako godi ndio mimi ninafuata, wala si banduki kuhisha kama data. Kwako nimefreeze kodi nisha data. Na we
umenifanya niimbe hallelujah, hallelujah. Unifanya ni imbe ale.
Umeniosha na damu ya kondoo, mimi kwako mweupe pepepe. Umenifanya msafi wa moyo, mimi kwako mweupe pepepe. Bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba, bamba Lord. Bamba bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba, bamba. Nimempata simba wa Yuda, sauti yake inaguruma. Aliye juu chini atashuka, kwa sababu yeye ndio simba. Everybody get up, get up. Hands in the air, everybody get up, get up. We praise this a God. Get up, get up. Hands in the air, everybody get up, get up. We praise this a God. Umeniosha na damu ya kondoo, mimi kwako mweupe pepepe. Umenifanya msafi wa moyo, mimi kwako mweupe pepepe. Bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba, bamba Lord. Bamba bamba bamba, bamba bamba Lord Tsunami, bamba bamba. Nauliza eti nani anapinga? Nani anapinga? Gospel, gospel, nani anapinga? Hey, nani anapinga? Nani anapinga? Gospel, gospel, nani anapinga? Kwa magoti mina go down low. Kama mwenye dhambi mina go down low. Kwa magoti mina go down low. Kama mwenye dhambi mina go down low. So give me Sagori. It's Dogo Bill Boy representing to gospel vocal.